lo o fetoa soa I wha apa utolo e loi I a tu ua inga I le vao le malo tele mai le I tuwa ngai. I le wha fita uli na tula I mai le po le tuisi ngā ingoa le census. Lea na le mawhai ai le whaitau miliona o tangata I le atunu u o nā wha atumu le pepa o le tuisi ngā ingoa. I se su esu enga se komiti o le senate. Nā talia ai le ofisa o Whainu Mera wha maumawina le Australian Bureau of Statistics. Ma le company computer le IBM, lo lātou wha atamala na mafua ai le wha fita auli, le ana oso wha ia ai le upengata wha ilangi, ma le tū lau po le website, a le tu singa ingoa. Na wha alia Andrew Lee, o se suio le tū wangai, I se talanoanga ma le ABC, ua manino le wha atamala o le minister, o le kāpeneta, ma le malo tele, Lea na ngafa male tuisinga ingoa e tolu se fulu miliona tala le ngau po o le tupe na alu ina UAP le website. E le ngata ele mau mau le nei tolu se fulu miliona tala ina UAP le website ili oso fa inga. A ole faitau miliona o tangata na mau mau lo lato utaimi na tau mafaiai.
This is the first time where, by default, Australians were expected to go online and fill out the census. And ministers don't appear to have taken any responsibility there for making sure that that went well, that the inevitable denial of service attacks that everyone knew would come were buffeted away and appropriate systems were put in place.
Says Andrew Lee. Na matuata lia le fa'atonu sili o le Australian Bureau of Statistics, David Galish, Le fa'atamala o le mata ngā luenga. Mana ia fa'ato ese I le tunu'u.
The ABS made a number of poor judgments in our preparation for the census that led to poor service experience by many households, and I apologise to the community on behalf of the ABS.